Happy birthday.
Solid ground family.
Record.
Happy birthday.
Happy birthday to you.
Happy birthday to you. Happy birthday.
Happy birthday to you.
Solid ground family.
Happy birthday to you.
Happy birthday.
Happy birthday to you.
Hili goma ni la kijanja.
Kuzako tupo kapa. Tupo twa sherekea. Siku yako ya kuzaliwa. Ndio shaka hondoa.
Kama keki imefika.
Ama kena sherehesha. Taka sumu ataturusha mpaka kuna kucha.
Happy birthday to you.
Happy birthday.
Happy birthday to you.
Solid ground family.
Happy birthday to you.
Happy birthday.
Happy birthday to you.
Hili goma ni la kijanja.
Tumenunua nepi sasa ndugu sione haya. Japo umesha kuwa sasa tunakusa.
Shuka kama Masai, tunakula mabata makuku pembeni kigwendo na cheza kiduku.
Happy birthday to you.
Happy birthday.
Happy birthday to you.
Solid from family.
Happy birthday to you.
Happy birthday.
Happy birthday to you.
Hili goma ni la kijanja.
Everybody, everybody, put your hands up. Yeah, yeah, yeah. Everybody, everybody, put your hands up.
Washikaji zako wote tunakandamiza. Kwa umri wako uliotimiza. Kweli Mwenyezi Mungu katenda miujiza. Wengine wamezaliwa, wengine wamekufa. Na walikuwa na ndoto za kujenga magorofa. Yep, ilipati mofaya. Watu tuko haya.
Happy birthday to you.
Happy birthday.
Happy birthday to you.
Solid from family.
Happy birthday to you.
Happy birthday.
Solid ground family.